gaddankoɓe eggini min warde masina. Nomin gonno to amen tone, miɗen mbawan no hoore amin, miɗen gaɗa gollewo jardin, ɓiɓɓe leɗɗe ko heɓete jardin o amen koye ɗum miɗen nawtorono ɗum. Ga ila min joppi tom somin gari masina ɗo, ñande fuu tiɗɗala amen ɓuuri yarde yeeso. Ko watte ɗom hono golle fuu heɓugol muɗum wona ko ni.
On keɗeke seedavo debbo goto egguɗo warde masina kultinɗo wiide pati inde muɗum Haale. Wala fuu ko heddi e juuɗe makko saabi basiji ɗi, wona kanko tan woni hono ley o tiɗɗalla. Rewɓe wonɓe menaka baña gara yuwaru kañan du kolliti en hono mburdi.
Wakkati toɓo huɗo tacceyam min le ladde to, min wara min yeeya ɗum baña gara. Ngale wakkati jom o min kaɗama feyi yaade suɓoyiɗe haa ko jorɗo. Min ka wala fuu golle ko gaɗan min ɗo, kaaƴe mbutotonomin ɗum du min haɗama waɗde ɗum. So min keeɓi balla ka ɗum welan min, min min jeeyowo. Client en hewɓe ana wara ɗo an ɗo, kaddule ɓaleeje ɗe ɓe nardatamin min ɓornoɗe. A ɓornikeɗe a hisata, so a ɓornaki ɗe ɗu a hisata.
Dire ley e région Tumbutu, min kawri toon e Aminata Haydara gonɗo e fedde centre des femmes de Dire. O holliti en wiide saabi basiji ɗi, rewɓe ngala walloɓe ɗum en kasen banggal almusaɗɗaji fa keɓa ndara no golleji muɓen no jiɗiri.
Menaka koye ɓuuri yimɓen le egguɓe iwde jonde mum en uynaji capan joyi wonɗo. Ɓe iwi nokkule maɓɓe ɗe saabi gidali fedde ne ɓe noddirta état islamique o grand sahara. Ɓe joppi fuu caggal maɓɓe. Le hakkunde leydi ndi du ko yettoto gelle sappo e ɗiɗi fuu yimɓe muɗum eggi saabi tordaji maɓɓe ɗi. Min juɓɓike du yimɓelle mbaraɓe to no nawiri ɗi seeɗa fuuji woni hen sukaɓe dewoyi hirsaam.
Hooreje fedde rewɓe wonɓe ley kreduji Mali gonɗini haalaji Aminata ɗi. E wi Gundo Kamisoko, rewɓe wonɓe le sahal e wuddu leydi meɗen ndi tampi sanne saabi basiji ɗi. Hoorejo nde fedde tindini wiide illa baasi o fuɗɗi laawi rewɓe keɓirata fuu uddeke. Ley kreduji ɗi rewɓe mbawa wadde golleji gese e wi makko.
Rafi ndenaku o kutteje muɗum matama sanne ɗo golleji amen ɗi. Gollejiɓe amen paabotoɓe amen fuu witti. Laamu leydi ndi du ko walale nokku o ko tordimin le cercle Dire ɗo. Miɗe nada kanakoɓe leydi amen ndi gollejiɓe amen faabo rewɓele ɓele golleji mumen lattoɗi sababu waddande ɗum en kulleji ɗiɓe mbawi daranade hoore mabɓe ɓuuri fuu banggal golle jardin.
Fatima Maiga woni hoorejo fedde coalition des femmes leader nord sud et centre du Mali. E wi makko o kabaru tampini rewɓe waɗi fa himɓe hewɓe egga ko ɓuuri hewde e muɓɓende fuu yo rewɓe e sukaɓe.
Rewɓele ɓele golleji ko watta ko gurda mumen haɓɓi ɓuuri fuu demal. So ɓe kaɗa mo waɗde ɗum saabe rafi ndenagu o, aɗa andi ɗum ka hunde fuu ɓura ɗum tidde. Keɓe maɓɓe ɓuytike sanne fa yoga e maɓɓe ka le ñalawma hannde o wala fuu ko ñaama. Woɓɓe kañum en ka egge nokkule mumen jaati hotiri nokkule goɗɗe.
Hono hani waɗede fa ɗi tiɗallaji ɗi rewɓe jogui leyɗe nokkuje keɓene jogala. Hoorejo fedde coalition des femmes leader nord sud et centre du Mali darti jondeji gaɗe dow faabo golle rewɓe. Yalla ko woni hakkillaji maɓɓe ana kettine.
Yiɗi wadde noddago fewde e Assimi Goyta o laato ardo golle lattoɗo sababu hawrintinde jawdi gorori nawterede fa faabo ɓeɗo yimɓelle. Saabi faaba muya le himme yurmere wawa yoppirede pelle iwroɗe sellaɗe tan. Miɗe mirle ñalawma hannde o ɓiɓɓe leydi Mali jooɗiɓe sella kañum en du wonko wawi faworade ɓeɗo yimɓe. Saabi gurdam ɓeɗo rewɓe e sukaɓe haala muɗum halte.
Ko laati fuu ɗe baale rewɓe fuu kolliti wiide wonko wondi e yaarude seeɗa banggal heɓugol ndenagu ley nokkuje maɓɓe yogaje. Hoorejo fedde rewɓe wonɓe ley kreduji holliti wiide nokkuje kewɗe deƴere heɓama fa rewɓe e worɓe fuu puɗɗiti golleji gese.